mi wikaire gatagate ine kamiaka ihingoro yanga yijeciragia atia witungumania gwakwa ihino gukiote ugatuma rucio rwakwa rukagerera ihingaine uwi haria niä ngoimirira ihiritho riaku no rinyonere rucio gwitaga kioni wakwa unyonagera kuraihu miocuthagiriria rucio rugamite umuthi gicuthiriria rucio rwakwa uria rutarie ruthakarie o ta mahua maweru-ini nerira yonaga kuraihu mbere yahota kwionera rucio rwayo uria rutarie kana yone aria rwega rwayo rukiithitwo irio ciayo kana kiria ikaria rucio muruthi uria mucangacangi nduri wamenya njira ya guoya kwionera munyake kiria uguo naguo uithite ndingiona rucio rwakwa mwioneri ukinyonere rucio rwakwa gwitaga kioni wakwa unyonagira kuraihu miocuthagiriria rucio rugamite umuthi gicuthiriria rucio rwakwa uria rutarie ruthakarie o ta mahua maweru-ini kio wakwa ni munini tondu kinyite oro haria maitho magikinyitie hinya njuwi waira ndiuwi wa rucio tondu ti rwakwa itikira rucio rwakwa rukagirira werire iburahimu oime kuria aciarirwo ukamonie bururi uria gatheremera onanie kuria ngoimirira we niwe uwi Jehova we mwoni guothe nyonera rucio rwakwa gwitaga kioni wakwa unyonagira kuraihu miocuthagiriria rucio rugamite umuthi gicuthiriria rucio rwakwa uria rutarie ruthakarie o ta mahua maweru-ini mundu guthina ni akiragwo no toyu mutahe na mutongu akerwo no toyu muracirie kuringanaga na haria rucio rwaku rwaigitwo tuonie gacira tugakiumirira kundu kwega jusufu niendirio miciria gatuike ngombo matiamenyaga ati rucio rwake nikuo rwaigitwo kuri manambiriria wega makarikia uru tumiririe haria rucio ruthakarire gwitaga kioni wakwa unyonagira kuraihu miocuthagiriria rucio rugamite umuthi gicuthiriria rucio rwakwa uria rutarie ruthakarie o ta mahua maweru-ini gwitaga kioni wakwa unyonagira kuraihu miocuthagiriria rucio rugamite umuthi gicuthiriria rucio rwakwa uria rutarie ruthakarie